Jande sappo, Kainu he Habila, wadude sadaka. Assalamu alaikum higirabe kettinibe. Midan channa on der inde lamdo jomirawo jom jam. Giddo neddo fu fama tokkalawol dartinakungol o darni. Jomum heba jam gongajo to makko fa abada. Midan beltina ko min bay wartude handen yewtinde yewtere meden do lawol dartinako. Nder yewtere meden wittinde nder tawreta. En gi'i ko gada hakke mo Adamu he Hawa ngadi. Alla fuddi wanginde no o lildirta kisno bibbe Adama he jungo Iblisa. En gi'i du ko Alla jaba kolte kakkoli ibbi de Adamu he Hawa ngadani ko e mu'en. Alla no hidi faminde Adamu he Hawa ko kakkoli ibbi bawta suddude semtende mabbe yeso Alla. Alla tan wayu yafade gadowo hakke. Denne en gi'i no Alla he hore mu hirsirta bisa fasakka. O wadani Adamu he Hawa kolte gam be ngatta. Alla woni puddudo sadaka jiyam. En jangi du no Alla andiniri en ko chefe didi no ummoto nder duniyaru. Kanche goni chalibe gondinde hala Alla he gondino beka. Hande en jangan tarihi bibbe Adamu he Hawa dido arambe. Kainu chalido holade Alla he Habila ko lido Alla. Hanu no jangirden dumni Adamu he Hawa ngala nder kogol Eden indir tengol aljanna. Gam Alla riwibe gam bone mabbe. Gam hakkeji mabbe be mbawta wurudi nder dudal kogol Eden kade. Hakkeji mabbe bonni kawtal mabbe he Alla. Amma Alla no hidibe fa handen no hakkili he mabbe bako be pamaydum. Acce njangen nder sura nayi deftere fuddorde. Deftere wi'i. Adamu hauri hedekum Hawa, on sawi rimi Kainu, Hawa wi'i. He balla jomirawo mi hebi biddo gorko. Gada mum, o minyitani Kainu Habila. Habila lati durowo, Kainu du demowo. Adamu he Hawa ndimi bibbe dido, Kainu he Habila. Be jom en hakke non hano sarobe mabbe. Hakke Adamu nangi sukabe makko hanna walla dabowa. Kainu Habila ndi mama ndir hakke. Dewtere wi'i, Adamu hebi biddo ay tudde he makko. Bala ngan rimata mborta. Denne Kainu he Habila dimdama ndir hakke. Sukabe ben mauni. Be mauniri andal du. Kainu lati demowo. Gollo mawdo non muhulata golle mum. Habila kai lati durowo. Be fudi do, ibe andi kujje dudde do Alla. Ibe andi ko Alla no don. Ibe andi du ko o cenido non. Banyido hakke. Be fudi do ibe andi giddo badade Alla fu no handi wadude ko Alla tilsini ka woni sadaka jiyam. Nyande gom ibe ngidi teddinde Alla be ngadana mo sadaka. Deftere wi'i nyande gom Kainu waddani jomirawo sadaka nder barke ngesa mum. Habila du subi burdi fayde nder afiji sewre bali mum sakki. Jomirawo nani beldum Habila he sadaka mum. Amma Kainu he sadaka mum ke baydum. Kainu berni sanne o balini. Acce yewen ko wadi gada mum. Himbe dido no ngidi rewude Alla. Be fu dido be ngaddi sadaka mabbe to Alla. Amma dewtere wi'i. Jomirawo nani beldum Habila he sadaka mum. Amma Kainu e sadaka mum ke baydum. Gandume Alla jabani sadaka neddo goto sali sadaka oto. Dume sendi sadakaji dididin. Gonga non. Sadakaji Kainu e Habila no chedi sanne. Kainu waddani Alla bibbe ledde lobbe belde. Habila kai waddani Alla jiyam jawdiri di wala fularu. Gamajum wadi Alla moyta hakkeji Habila. Amma o moyta hakkeji Kainu. Gamdume ko Alla moyta hakkeji Habila. Gaddudo jiyam jawdiri on amma o moyta hakkeji Kainu gaddudo bibbe awtirdi. Hal Alla hida bibbe awtiri non nanoy. A dum hana dalili on. Denne gamdume ko Alla dare Habila hanu dartido o acci Kainu nder hakkeji mum. Ko wadi Alla wadi dum ni. Habila waddi irsadaka mo Alla jami. Amma Kainu waddi goddum fere. dume Allah tilsini neddo wada gam heba jafol hakkeji tawa Allah no der dartinaku mum iyam bisa mo wala laru habila gondini Allah o waddi sadaka iyam hanon Allah tilsinir dum ni amman kayinu kai gondina ko Allah wi kettine ko deftere Allah wi he gondinol habila ittani Allah sadaka burdo mo kayinu gam o gondini wadi Allah jabi sadaka makko darimo hanu dartido Allah he hore mum sedake do sadaka habila habila gondini Allah amman kayinu gondinaimo dume woni mana gondinde Allah gondinde Allah woni neddo holo Allah sanne tokka hala makko gondinde Allah woni jabude ko Allah wi'i se on bi'i midon gondina Allah amma on gondinai ko Allah wi'i der dewtere seninde denne sikko fu wala on gondinai Allah Allah he hala mum fu go'o se on gondini Allah on gondinan hala makko jabanon kadu seni on jabata ko Allah wi'i denne Allah he hore mum chalidon Allah jabi habila gam o gondini hala Allah o waddi jiidam jawdiri hanano Allah tilsinirimo ni amma Allah jabay kayinu gam kayinu gondina hala Allah kayinu mili ko kam gondini Allah amma golle makko kolli ko hana non gam o wadda sadaka jiidam hanano Allah tilsinirimo ni tawte odon jama ko e mon dume wadi Allah jami sadaka bisa na gam dume wadi Allah wi'i se jiidam rufaka jafol hakke wala sabilo onni tawreta Allah cinido wi'i jobdi hakke woni mayde gam majjum wadi no tilsi jiidam rufe Allah wi'a jobdi hakke no wabi yobirede bibbe ledde na ku dolli o wi'a du ko jobdi hakke woni golle lobbe hana sumayere na jakka a ko Allah wi'i der tenaku makko woni jobdi hakke woni mayde der bindi annabibe Allah holli on ko bi adam fu wadi hakke jom hakke fu Allah cenido no tokka dum nyamande jom hakke fu no hande mayude gam yoba nyamande hakke mum der hite jahannam duminge nyamande hakke no mauni sanne en bawata ngadani Allah golle lobbe fa o moyta hakkeji meden kiti dum en hakke ngoni mayde hite jahannama dum wadi golle lobbe jobata nyamande hakke acce tefen famude dum se goddo no tokka kam nyamande cede milioji hemre mi yahato makko mi wi amo mido andi ko ada tokka kam cede dudde amma jonin mi wala fuy mi wawta yobude nyamande am he cede amma mido wodi dabare gom do no gadirammi fami yobbe nyande fu mi waran mi wuwa daddo giroji ma mi gollante se nyande job dimmi nyamande am noy tokko wakam cede o no tirto tawte o mata mone na o jalakam amma ko henon fu o jabata dabare am o jabata dabare am gam o andi ko cede makko burtata ko der buwol hanonon dum worri har hakkeji meden du neddo fu wawta yobude nyamande hakkeji mun har golle lobbe hunne worre wawi yobude nyamande hakkeji modon kan woni mayde e hite jahannama duminge denne Allah moytata hakkeji kayinu he habila har golle juude mabbe siri Allah gam moytude hakkeji mabbe woni yiyam sadaka bisaji di wala fularu no handi mayude nokku gadudo hakke jafaki hakke wadatako do siri bi adama amma do siri Allah har ijam bisaji Allah hokki bi adama fu lawul kisnam der jamanuji bittidi Allah muyi ko gaddo hakke fu no handi sakkude bisa lobba ka wala laru hirsaka bisa ka wada e basi maye nokku neddo gaddo hakke gam ijam sadaka dam Allah no muya bibbe adama o wittina hakkeji mabbe wakkati sedda amma jiidam bisa wawta yubide nyamande hakkeji bibbe adama fa abada gam bi adama no buri bisa teddungal dum wadi ko dewtere Allah wi'i Tawreta hana mo ireji garoji di gonga e gonga. Ndewe nandu he majitan. Gam ii jam gai he iloji dan wawta mo itude hakeji sam. Ko buri teddude, ko kandude mfamude do sadaka bisa woni ko sadakaji di nunandina he kisino garowo nder duniyaru gam yoba nyamade hakeji bibbe adama. Kisino garowo on no handi mayude nde worre gam hakkeji o dartido o mayini bombe heba o yarabe to Allah hanoni dum windira nder linjila annabi be fuute dake do kisinowo o bi'i neddo fu gondinimo hakkeji mum no jafete gam sabbu makko amma nder jamanuji bittidi sirimo Allah wadi gam kisnam woni sadaka bisaji kayinu salake siri Allah o o wardi he siri fereje gom o waddani Allah barke demal makko o hokki Allah ko o remi kanyum woni ko qiwi he leedi kudandi o waddani Allah ko wala ijam hala Allah jabi sadaka makko na a o jabanaymo habila kai sakkani Allah balungu wala fularu o hirsingu ijam siwi gada mum o wulingu sabbu sadaka o Allah lamni hakkillo habila o mo andi ko kanko he hore makko handi mayude nokku balungun amma ngu adi nokku makko denne habila holli gondinal mum do kisnowo garowo nder duniyaru gam mayno kure gadobe hakke o rondo hakkeji mabbe tarihi meden hande o fu en kannam mo do jamul gotul dume wadi Allah jaba sadaka kayinu Kayinu wada hakke burde habila na hana non dum worri be fudi do be gadobe hakke be fudi do be gaddani Allah sadaka he gide men e dem bawi ude jaati ko sadaka Kayinu no buri sadaka habila bibbe ledde den no bodi yewde amma mbalu kirtaangu ngun wela yewde amma lawo lobbul ngol Allah darni ngol ni se ni yi am rufaka jaful hakkeji wala gam majjum wadi Allah sali Kayinu he sadaka mum gam o tokkay lawol dartinaako ngol Allah darni neddo fu wawta yahude to Allah se tokkay lawol dartinaako ngol Allah darni lawol Allah no dartino laabi ngol wala basi hano limol se jangino jami suka gom didi faande didi foti wadata no taki goti tan woni ki o hakkete kanki woni nay o beedata o buitata no tiido tati na joyi no der majjere didi faade didi burata nay hano non lawol dartinaako ngol Allah darni ngol wai Allah goto wodi lawol kisnam gotul wodi hakkunde gadobe hakke he Allah cenido kangol woni lawol ijam sadaka onon kettinibe handen odon andi ko hala Allah wi'i do sadaka cenido mo Allah hokki gam moytude nyamande hakkeji meden fa abadana odon andi ko Allah lili kisnowo jom bawde nder duniyaru gam keben berde labude yeso Allah der yewtereji meden garoji en beedan andal men do kisnowo lobbo o deuter senine wi'i to makko tan kebeten kisnam gam der duniyaru fu inde makko tan Allah hokki hakkunde tagabe fu faabe keba kisnam gam makko higirabe do dar toyden handen si Allah jabi en kantan yewtereji meden do tarihi Kayinu habila der yewtere men warore seni do ngodi jamde do ko jewtuden handen bindane men do lawol dartinaku sud letterji go'o bolum bolum jego joy nyame niger Allah barkin on hokka on andal gam bawo miccidade lawol Allah tawangol der dewtere annabibe de iyam rufaka jafal hakke wala